nataka, nataka, nataka uwe kiponge. Nataka ungare yani upendeze mpaka waseme
uliyempata usimwache.
Na tena mahaba mkukoleze, ukikaa nao unitaje taje mpaka waseme
uliyempata usimwache.
You're my sweet, 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 my heart beat, beat, beat. Yani ukinishika tu mwili unansisimka.
I feel blood of you.
Blessed body, baby, looking fine, oh. I leave you all the stitches, baby, for you. Oh, oh, for you, baby, for you, for you, oh.
Wananitaka wengi, ila mimi, nimpendae. Ni wewe hapo, 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 hapo. Ni wewe hapo, hapo, hapo.
You're my sweet, 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 my heart beat, beat, beat. Yani ukinishika tu mwili unansisimka.
I feel blood of you.
Another case. Another case.